kukumbatia napenda.
Moyo unanenuna
napenda.
Wana shiro takusema la napenda.
I like it the way you talk to me.
I like it
the way you walk with me.
I like it
the way you say my name.
Me know it,
you're my fantasy.
Tezu nalo nipa unenipeleka mbali. Mawazo na fikra moyo na ushakubali.
Na natani tega, adisha wishi ni achevu.